roho nafsi paka kili yangu. We dada umenibamba. Oh darling, halafu tumetoka gambali. Sioni dalili za kukuumiza ukalia. Halafu darling, zako na kupenda kweli. Tufike wawili, sitaki mwingine kwa safari. Penzi letu lime take over. Nimekunywa nina hangover. Umegeuka gari umegonga. Penzi letu lime take over. Nimekunywa nina hangover. Umegeuka gari umegonga. Umenishika kichwa umenyonga.
Ila kelele lele, wana kelele lele. Akelele lele, wana kelele lele. Oh kelele lele,
wana kando kando.
Ukaifuta na sumu, ukaijenga na huba.
Baba baba ni ongeze, nipe vyote ni kumbate. Ama haba nipe yote, wale wasi ni kamate. Bezi letu lime take over, nime kunywa nina hangover.
Akelele,
yatakuisha mama.
Akelele,
yeah.